ti assumo.
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimwe n'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwiharukwa muri sanga ikiganiro mu kigurirwa kandi zwo nange Venuste ishimiye Imana.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Niki kibuza umubyeyi kubwira umwana yabyaye se wamubyaye? Uwitwa Sandrine Mukamana amaze imyaka 27 ataza amazina yose ya se ataramubona. Amarira y'umwana udafite pfo ntagire ruguru ahozwa nande. Ndakira Sandrine Mukamana, atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, umudugudu w'Urugarama.
Mama aramubwira ngo umwana ari kwa nyirakuru. Papa yagerageje kwandika urupapuro rusaba yuko yantwara kwa kaka barabyanga. Bamaze kubyanga, papa wanjye birangira yisubiriye Uganda. Amaze gusubirayo ntiyongeye kugaruka. Njye nagerageje guhura na mama, mbe namubaza amakuru ya papa wanjye. Mama naramubaza nta kintu yari yihangariza. Amakuru mfite yose nayo nkura muri famiye n'abantu bari bazi papa kuko yakundaga kuza kwa kaka cyane akibana na mama. Ubwo kuvugwa ngo papa ntabwo yigeze nta mubyeyi nongeye kumenya.
None se mama wawe aracyariho?
Mama ariho, ariko kuba ariho ntabwo tubasha kuvugana neza. Barahari abakimisagara ariko nta makuru ye, nta konegisiyo ndende tugirana.
None iyo umubajije uti mbwira amakuru ya data ya papa wanjye, arayakwima abishaka, ayakwima kubera ko adashaka kumumenya, akubwira impamvu adashaka kukubwira amazina ye?
Nta mpamvu nimpambwira, kuko iyo nagerageje kubimubwira kandi mubwiye turashwana akambwira nabi cyane, nta kintu antangariza. Nta kintu na kimwe ntangariza kuri papa, kuko n'ibyo nzi byose nabimenyeye mu yindi famiye kwa bakaka. Nta kintu na kimwe nari numva ku makuru ya papa avuye kuri mama.
Mama wawe yitwa nde?
Yahirwa Francine.
Nzamubaza impamvu adashaka kukubwira amazina ya papa wawe. Niho honyine nahera kugira ngo nshobore kubona papa wawe. Ntabwo nshobora gushaka umuntu ntazi amazina ye, ngomba kuyamenya. None se papa wawe yakoraga iki mu Rwanda?
Papa wanjye yacuruza kabeshanje z'imodoka, acururiza mu Gatata, acururiza kawoshi mu mujyi na Kinyoni. Gusa nyine amazina ya papa bari barayambwiyeho kwa kaka. Bambwiye ko yitwaga ngo Jacques Gatatugaratuva, niko bambwiye. Gusa amazina we yashiganyise nitwaga ngo Ayishayatu, ariko kaka yarayahinduye.
Anyemerera ngo usabe kubanza kujya gushaka ayo mazina uzagaruke mu kiganiro.
Ntabwo byanyorohera, wenda umpamagariye mama yaguha uko ntekereza ukuntu yabatarwa amazina ya papa.
Komera ihangane, turabigeraho. Amaherezo turaza kumvikana, ndagufasha uko nshoboye. Na mukecuru wawe uwo wita kaka ntabwo yigeze akubwira ati umugabo wazaga ahangaha wabyaranye n'umwana wanjye yitwa kanaka? Bazi Jacques gusa, nta rindi zina bazi.
Izina bazi ni Jacques ryonyine.
Okay. Noneho uhumura, ubwo mfite amazina ya mama wawe, nzamwishakira, nzamwibariza amazina ya papa wawe, hanyuma niho nzahera kugira ngo ngufashe nguhoze. Birumvikana ufite agahinda kenshi. Humura, Imana niyi ishaka tuzafatanya nayo, tuzaguhoza, nicyo tubereyeho. Sandrine komera, muri kano kanya reka nibwire yuko papa wawe aho namusanga hose muri Uganda niba ari hari hariho n'igihe yabakira aho ngaho mu Rwanda yari yavuye muri Kigali akorera mu wundi mugi aho yaba ari hose niba kiriho akabakumva nk'umwana birumvikana waje hano umushaka ufimaze imyaka myinshi utamuzi 27 mu buzima bw'umuntu n'igihe kinini cyane tazi papa wawe niba kumva Sandrine muri kano kanya niki ushaka kumubwira
ndamubwira ko nkumbuye kumubona nkumbuye kubona umuntu nita papa wanjye
mbese hari nk'agafoto mama wawe yigeze kwereka cyangwa se mukecuru hari agafoto ke wigeze ubona hari isura ye ufite mu mutwe wawe uzu kwasa
ifoto nigeze kuyibona kakara yinyereka yigeze kuyinyereka ndayibona mubonye na mumenya uko ameze ariko ejo bundi nagerageje kuyimubaza arambwira ngo ifoto ngo ntayagifite ntayagifite nubwo ariko papa mubonye na mumenya
wa mumenye iyo umurebye ubona ufite agashusho ke
yego yari umugabo ukunda gutereka umusatsi yari umugabo ukunda gutereka umusatsi munini ari munini
hari ibintu wambwiye byafasha wumva ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya nabo kudufasha kugira ngo dushakire hamwe tumumenye ongera unyibutse aho hantu yacururizaga kuva mu gatsata kugeza mu mujyi wa Kigali rwagati umbwira ahantu yacururizaga n'ibintu yacuruzaga ntabwo hazabura umuntu uzamwibuka akamumenya
ahantu hambere yacururizaga yacururizaga hano iruhande rwa kino kiraro cya Nyabugogo umuryango wa mbere wari uhari
yego
aha kabiri ni ku giti cy'inyoni
yego
aha gatatu ni kawoshi niho yakoreraga Nyabugogo niho yakunda kuba yicaye cyane ahandi habaga hari abakozi
abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nyaboneka wamenya uwo mugabo witwa Jacques ntarindi tuzi ntarindi izina risobanutse dufite kugeza igihe uwo babyaranye Francine nyirahirwa kugeza igihe azaduhera amazina nyayo abumva agasaro kaburaga muri kano kanya mushyire hamwe uyu mwana tumuhoze kano gahinda dufatanye tumushakire papa we ubawa yaramenye uwo mugabo acuru arufite kawoshi mu mugi rwagati warufite n'ahandi acururiza ibyuma pièce de rechange aho ngaho ku giti cy'inyoni naho ngaho Nyabugogo yatubwira yahamagara hano ku ijwi rya Amerika tugafasha uyu mwana Sandrine Mukamana kongera kugira amahoro ku mutima Sandrine nagira ngo ngushimire kuba wihanganye kwafasha kano kanya kugira ngo tuganire ndakumva urukundo abana mukunda ababyeyi banyu mudafite ariko mwifuza kubabona rurakomeye kandi nirwo tubafasha kubaka ngaho rero urakoze ndagushimiye ko waje mu kiganiro ukomere utegereze wijeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Hashize imyaka 18 umubyeyi w'umurundi nimbeshaho Gerard yohereje abana be babiri mu gihugu cy'Ububiligi aho bari basanze nyina Madame Nizeyimana Zuena Hamoud kubera ko abana bari bato yashyize umukono we ku mpapuro zibemerera gufata urugendo badaherekejwe n'umwe mu babyeyi mu mwaka wa 2004 bagenda Gerard nimbeshaho yari ku rugamba mu gisirikare kuva icyo gihe kugeza ubu ntarongera kuvugana n'abana yabyaye bariho baba bazi ko we ariho ni inkuru ndende y'agasaro kaburaga Gerard nimbeshaho ati mu ntara ya Ngozi muri komini Ngozi umutumba wa Kanyami
kinyanya muri icyo kiganiro nuko hari igihe nigeze kucunziriza nabigiwe n'umuntu yari azi ikibazo cyanje arambwiye ati uzakubwiriza ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika ati urashobora kuhakura akarusho hama ndashumviriza ndumva ko barondeza abantu baburanye nico cyatumye nange nshaka kugira ku cyuya Amerika bizaye n'abana twaburanye nange kumva zitagarutse ko nawe bitagarutse ko akabaye bigiye kirekire n'ubu ntazaho bari nabo batazaho ndi
abo bana mwatandukanye gute wababuriye he byagenze gute mbwira
abo bana hari mu bihe bigoye hanyuma icyo gihe hari haje kubihambara mu Burundi ya 1993 bituma amashuri ahagarara icyo gihe nari umufinaliste hanyuma njya kurondera ubuzima nk'uko bigendera abandi bajene mfite imyaka 23 icyo gihe hanyuma byarashitse ndinjira mu rukundo n'umukobwa umukobwa nawe yari imfubyi hanyuma turabana kugeza aho tubyara abana babiri hanyuma naje gushaka kubandanya amashuri tubana Gitega tugeze dufise abana babiri ntitwabyumvikana ko sinashobora kuva ku izima kuko sinari gushobora guha ishuri nabona ko ntegeza kumara amashuri kuko nari nahereye mu mwaka urangiza basi rero turatandukana avuga ati ugiye ku ishuri ndagusubiriza ndakuramplasa ndamubwiye ati nta kundi nta kibazo ndidetermine hama fata ingingo yo kujya ku ishuri ni yuko tuzogumana ishuri nisanzwe ariko mu nyuma byahavuye rero bigenda ukundi aragenda i Buraya nanjye icyo gihe nari muri SMO hari serivisi militaire twakora obligatoire mu kugira dushobore kwiga kaminuza icyo gihe rero nari muri iyo serivisi hanyuma turaburana agenda i Buraya mu nyuma abana bagiye kumusanga muri i Buraya muri 2004 aho icyo gihe nanjye nari muri université i Ngozi abana ndabasinyira nyene autorisation de voyage kugira bagende kwa mama wabo kuko yari amaze imyaka ibiri abarekana cyane rwose hanyuma kuva bagiye rero kwa mama wabo uretse ko bagiye naho nyine ntamenye ingene bagiye naherutse ndabasinyira autorisation hanyuma bamaze gushikayo narabimenye twashitseyo bari kumwe no mu nyuma wewe tukavugana mu nyuma yaje kumbloka rero kuri WhatsApp nguma ndamubwira ko nkeneye kuvugana n'abana amanyina wabo hageze ahantu arambuka yazirebire nyene kugeza ubu sinzi histoire sinzi kuza bagenda donc ntitwasubiye kuvugana nabo
none abo bana bawe uko ari babiri harimo umuhungu n'umukobwa bombi n'abakobwa n'abahungu mbwira
umukuru n'umuhungu ubu ageze mu myaka 25-26 hafi ubundi nawe abamukurikira n'umukobwa umukobwa yavutse muri 2000 mu kwezi kwa gatandatu igitega niho twaba icyo gihe
umuhungu yitwa nde
umuhungu uretse ko bashobora kuba barahinduye amazina nombiyemo bikunze kuba ariko yavuye ngaho Ingozi yitwa Nimbesha Hotalib umukobwa nawe yitwa Nimbesha Hotalib bakaba buriye indege ku kibuga cy'iyo Entebbe itariki 21 z'ukwezi kw'indwi kandi muri 2004 2004 niho buriye indege kuri aeroport y'iyo Entebbe bajyana Belgique ndumva baba bashobora kuba barashikiye mu gisagara cya Liège
uwo mudamu mwabyaranye abo bana yitwa nde
umudamu yitwa Nzeyimana Zuena Humud ni ukuvuga Zuena Humud yavuka ku mubyeyi w'umwarabu n'umumama wiwe w'umurundi kazi wo ngaha nyine Ngozi nawe yari yavukiye ngaha Ngozi ariko afite umubyeyi w'umwarabu
ko numva wagize uruhare rukomeye kugira ngo abana basange nyina ukabasinyira impapuro kugira ngo bagende bandagereyo ndetse mugakomeza kuvugana na nyina hari ikintu cyatumye wiyumvisha cyatumye ahitamo kutakuvugisha akakubloka
cyatumye niko ndabyibaza ariko nuko uzi ko abantu nyine tugenda tugoye harageze ahantu tutumvikana kubera yuko amaze kunzanya hiyo yariromariye arabyara umwana arongera divorce ariromariya kandi arabyara umwana aho mu nyuma urumva ko twari twatandukanyije muri demire hageze ahantu nanjye muri demire disi ndagira mariage tutaravugana kugira icyo gihe n'abo bana naramubwiye ko naje ngomba gukora mariage ko ntashobora kwinjira mu myaka 40-45 nitwa umusore numva yuko bitanejereje nafata decision yo kugira mariage officiel hanyuma arambwira ko nihuse ko yari afise ariko zora niyo namfasha nkaronka nziza yo kujya mu Bufaransa kuko tugacabana n'abo bana bo sinibaza ariko ko aribyo byaba byaratumye ayima kontakte n'abo bana gushika ikibyiza kuko abana bavuye no mukuru afise imyaka 7 sije bari memoire akaba ageze mu myaka 26 tudashobora kuvugana bo njye nindi nabikoze kugira ati abana diete sinzi nespera ko dushobora kuzobonana bakanse cyangwa umubyeyi kabisa atabitayeho ko ntabarondeye naragerageze no kubarondera kuri Facebook n'ibirebire rwose
none nimbeshaho Gerard
ndakumva
hashize imyaka ingahe utavugana n'umufasha wawe mwite umuntu mwabyaranye abana madamu Nzeyimana
Zoe harashobora kuba hashize imyaka yoba nk'itanu gutyo ubwa mbere ariko kuva bakiri bato urumva ko bagiye ari abaminere mu nyuma bakishikayo aho hose yavuga mbwira ko tutovugana ko baca abana batazi distance busepaye akavuga ati bagiye bo kumva bagashaka kuvuga ati ndabajane kwa papa ubwo nyene kandi bamaze kujya mu ishuri icyo gihe ntabyumva ariko nyuma bamaze gukura umuhungu umwana wa 18 umwana wa 20 urumva niho kumubwira yuko atazi distance ari umuntu ajijutse yize natwe turi muri Afurika umwana niyogira iyo myaka 20 ataramenya kamere ko ariyo kontinenti yitwa Europe Amerika Afurika n'ibindi ndaca numva umenga ahubwo ashobora kuba yababwira yaka ko ntakihari nkiyumvira ibintu byinshi cyane nkumva birandenze nicyo gituma niyumvira nayifata nubu eske yoba ari inzira ishobora kunshikana kuyabona ko ngira icyo gikuru ni uko nobaronka kuri kontakite ababaza nimba bemera ko ndi umubyeyi wabo cyangwa batabyemera ibyo numva byoba kuri jewe kabisa yoba ari nyinshi
uretse kuba ushaka kubonana n'abana bawe uracyafite uwo mugambi wo kujya i Burayi kugira ngo ubegere ubu noneho ko ufite urugo rwawe washatse kuvuga aho mwavuganira hose hari icyo byagutwara
bo jewe kubwanjye twavuganira hose nta na kimwe bizitwara vrema gikuru gusa nifuza mu buzima nuko imana yamfasha nkababona byo mwumviriza nkihari turasubira basi kubonana rimwe nkihari nk'ibikwiye
nagira ngo nguhe akanya gato kugira ngo ubanze ubwire ijambo abana bawe babwire ikintu bagomba kumva icyo bashakira gikomeye nyamukuru hanyuma ugire n'icyo ubwira Zoe na Nzeyimana muri iyo ntumbero ufite umunota umwe n'igice ubundi ntanga umunota umwe ngo hari umunota umwe n'igice n'imbeshaho abana bawe urashaka kubabwira iki
urakoze cyane abana banje ndashaka kubabwira niba banyumva yuko jewe nsinya nashyiraho umukono ko bagenda i Buraya ni kubera gushyika kuri uyu mwanya nabona ko bari mu maboko ya mama wabo abakunda yuko kandi nanjye yaba ari karandelefone ambwira ati i Buraya byose ndabifise ariko nibusa abana banje nirigandarira iminsi yose icyo gihe rero narabona yuko n'abana banje nabo nyine bamukeneye hakiyongera ko yuko nanjye kandi nari ku rugamba Uburundi byari birimo muri uwo mwanya nabona yuko ahubwo nanjye ishobora gupfa bo bagasigara byari ibintu bitoroshe rero njye muri uwo mwanya nabibona nk'umugisha kubona Zoe nashobora kwibuka abana kandi bati abatware bajye kwiga nabona ko bagiye kwiga neza bazobaho neza ku Kiburaya turumva yuko abantu bose biga kandi niko tubyumva abatarajayo ariko abana bose bariga n'imiburiburi bakararira segonderi kandi bagafungura bakavugwa ndetse nabona ko abana banje bagiye gusigisa information aleropeyene ko rero nabasinyiye mu ntumbero y'urukundo nayo ndabafitiye mbona ko je naho byo yera nabi mugabo bakaba babayeho neza numva ko ndifatishe ariko by'ukuri ubuhageze aho nifuza basi no kuvugana nabo bisanga nashaka ndabagire yuko ndabakunda cyane aho bari hose banyenye kandi nazuwe namenye yuko ari amakonti ama circonstance nyine ashika mu buzima twavanye ngo kubera ngo ndamwanka ngo canke ngo iki none kubera nari mfise intego nifuza gushikaho icyo gihe nyine nahinduye amashuri tubona nazuwena nari nahinduye amashuri mu mwaka urangiza ntigeze nyoberwa mu ishuri hanyuma ndafata ingingo yo kubandanya ishuri maze kubona ko yarose nawe akazi keza nanjye nari nshaka akazi keza twese twarakora muri ONG hano nkamubwira ati uyu mwaka ngomba kuwumara kugira ngo mbone diplome aka kazi ka ONG turagakora mugabo aje ukazohera kandi mafite diplome reka ndangize uyu mwaka ndawumare we nawe ndegeze nawe uzoca ubandanya ariko ntiyashoboye kunyizera kugira ngo areke uwo mwaka ndawige ni ukuvuga uwo mwaka nagiye kuyiga iyo diplome nagiye kuyironka dusa n'abamaze gutandukana naramaze kwakira ko yandamplashije kuko yari yambwiye ati si kantete aale ariko njeje turamplace biba birabaye rero abana babyumve yuko vrema aho ndabakunda cyane nubwo biri uko kandi ndazi ko bahari ariko bobo sirazi ko ndahari nicyo gikomere afite bo nibaza ko batazi ko ndahari bazi ko ndahari tutomwe babantelefona tukavugana urumva imyaka cumi n'icyenda ni myinshi cyane nukuri ndababaye nyine ariko ntabwo ndibubigire ariko imana ibandindire gushyika umunsi tuzobonana antuka ndifuza kuba ku isi tubonanye kandi urazi ko umuntu urupfu warugendana buri munsi mbafise amakenga sawa murakoze cyane aho muri imana ibagirire neza
urakoze nawe nimbeshaho Gerard agahinda kawe ndakumva inyota ufite uko n'abana bawe ndayumva ibyo bikomeye ugendana ndasaba cyane kugira ngo agasaro kaburaga kazabikuvure abana bawe ndahamya yuko uzababona kuzavugana nabo vuba ni ibintu tuzashyiraho umwete ndabikwijeje nk'umubyeyi nanjye narabyaye kandi ndakumva urwo rukundo urukomeze kandi ugira amahoro ngushimye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga
murakoze cyane ndaramukije n'abantu bose bakunda ibyo bya Amerika na cyane cyane kino kiganiro
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga Jean Paul Turikumana amaze imyaka 30 atandukanye n'umuryango we kuva mu mwaka w'1992 muri 1994 umuryango we w'abantu 8 wari utuye Kayonza hari muri sekitori ya Nyamirama mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo nyuma ya Jenoside hari hasigaye umwana umwe rukumbi witwa Musabyimana abandi barihe Jean Paul Turikumana arabashakisha atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyabikenke
nongere ngushimire ko wategereje igihe kirekire kubera ko ubutumwa bwawe bwa mbere bwangezeho mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya 24 uranyihanganira ariko je nabaye nkazamfura z'i Rwanda ho dusezeraniye niho duhurira uzangaye gutinda ntuzangaye guhera none ngaho mbwira rero ikaze mu kiganiro agasero kaburaga niki kikuzanye muri kino kiganiro
kinzanye muri iki kiganiro nanagikurikiranye cyane numva ni kiganiro cyiza gihuza abantu baburanye nagira uruhare nangwa mwangira uruhare rwo kugira ngo mbone abanje babo
abantu bawe ushakisha ni bande mwatandukanye ryari byagenze gute
abantu nshakisha ni ababyeyi banjye urebye ni umuryango wanjye twaburanye mperekana kubonana nabo muri 1992 nari umusirikare
yego
urumva nari ndi mu kazi bigeze 1994 urumva sinari ndi kumwe nabo nabaga mu bipande za Byumba
ubwo ikene nakane bihabaye ari genocide ndahunga mpongera muri Kongo ariko nta makuru yabo nari mfite mva muri Kongo njya muri Tanzania kureba ko nagira uwo mbona ndabaririza nta n'umwe wigeze mpa makuru ubwo ni papa na mama n'abavandimwe banjye bose bageze kuri batanu nta kugeza n'ubu nta n'umwe nakoresheje muri nagiye muri Kuruwa Ruje urumva naraje kutasubira mu gisirikare njya muri Kongo mvayo nashakisha amakuru nshakisha abantu bari muri Tanzania ngo menye amakuru ndayabura pe mbura amakuru ariko noneho aho mmaze kuzajya nungira agasaro kabuze kavuga uko bizagenda ndagumya ndategereza nkumva abandi barabona babo ndavuga nanjye ngomba kunyura mu gasaro kabuze ko nagi uwo mbona ryiyo nangwa nkamenya amakuru ko bapfuye umuntu akaruhuka.
Ababyeyi bawe uwo muryango wawe warutuye hehe kuba mutandukanye muri 1992 icyenda nakandi kaziramo ariko se bari batuye hehe?
Ababyeyi banjye papa yitwaga Karemera Zatayo, mama akitwa Mukandori Fonseca.
Yego.
Bari dutuye ubu Iburasirazuba hari muri komine Kayonza ubwo kera yari segiteri Nyamirambo.
Yego.
Ubwo ni perefegitura ya Kibungo we yabaye intara y'Iburasirazuba.
Yego.
Ubwo nawe twavugaga indimwe turi abana twavugaga indimwe turi abana barindwi yaho ntahuti 1995 urumva ko nagiye Kongo nzenguruka Tanzania ngeze ngarutse mu Rwanda itasubira mu kazi ariko ntashanze mushiki wanjye witwaga Nyiramatabaro nawe namubaza ntambwira ati duheruka ni 1994 kuko umuntu yihisha bukwe nabo nta makuru nabo bafite afatika niba barahunze niba batara niba barapfuye uko byagenze.
Abantu bari batuye muri ako gace ka Kibungo ka Kayonza bamwe bahungiye Tanzania bajya mu nkambi zitandukanye hari nini muri zo yitwaga Benako hari iri hakurya yaritwaga Rumasi yarimo yiganjemo cyane cyane Abarundi ariko ya Benako yo yari nkambi ngari yarimo Abanyarwanda. Abo bavandimwe bawe nabo wambwira amazina yabo uko akurikirana?
Harimo wankurikiraga uwitwaga Muvunyi.
Yego.
Ndumva nifuka neza ndumva irindi ryari.
Yego.
Akaba n'undi mpuwe wakurikiraga uwunkurikira witwaga Ndaruhutse.
Mhm.
Akaba umukobwa ubwo wazagamo ni wa gatanu nangwa wa kane gutyo witwaga Uwimana. Akabaho n'undi mukobwa witwaga Kanziga. Akabaho n'undi mukobwa witwaga Mushakimana.
Yego.
Mushiki wanjye ariwe mukuru we we nara yarapfuye ndamushyingura yapfuye na kabiri na gatanu na karindwi aramushyingura yitaga Nyiramatabaro.
Yego.
Nagerageje kujya muri izo nkambi nagiye Benako nshakisha amakuru ngura umuntu umpa amakuru. Ikiba kibabaje ni uko utamenyesha abantu barapfuye ese abo bantu bariho nta muntu n'umwe waguha amakuru. Icyo kintu kiba kibabaje umuntu abagira ngo arire yihanagure niba barapfuye kandi nanone ntabwo ari abantu urumva ko harimo abankurikira bakuze ntabwo baje byibuze niba ari abapfa ngo bapfire rimwe bapfire gushe ariyo se umuntu akavuga se nta n'umwe umuntu yabona wararokotse.
Wowe Jean Paul Turikumana arakoze ushaka kukubaza wagiye i Benako ntaho utagiye waruhari bagaruka muri zo za 1998 abavuye za Benako bongera kugaruka mu Rwanda ntabwo bagarutse ariko se abantu bikayonza abo ngabo b'Inyamirama wagiyeyo nta muntu n'umwe wakubwiye ati nabonye bamanuka epfo nabonye bajya ruguru nabonye cyangwa se bari mu rugo babasanze mu rugo nta wahavuye nta gakuru waba waramenye wabwiwe n'umuntu byibuze n'umwe nta kintu cyabaho mu gihugu ngo ntagire umuntu kibona nuko yenda abantu batavuga ariko nta kintu cyabaye kitabonwe nta muntu wakubwiye aho ngaho Inyamirama agakuru k'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe?
Yayo hari n'abatwari duturanye bo muri famiye n'ubu n'ejo nakuyeyo nagiye no mu nama zabaga ari inkiko za gacaca ntawigeze avuga ati nabonye ko hari unata wapfa nukuga nta makuru namwe mfite nabo bahungutse bavuye Karagwe bavuye Benako hari n'abagiye bava Kongo wenda bavuye bati wenda hari habacaga mu Bugesera bagera mu Bugesera bikanga bakomeza za Butare bakagira za Bukavu nta makuru nta muntu n'umwe bigeze mpa makuru ati umuryango wanyu nango ko ari unaka hari unaka nabonye yakuye angana n'iwanyu oya nkawe
abo bantu bo mu muryango wawe uvuga bakihatuye hari umuvandimwe wa Karemera uhari usigaye ndavuga wa papa wawe
ntawe wari uhari nawe ni mushiki wanjye uwo ngo wari mukuru wanjye yarapfuye kandi kugeza ubu nawe nta makuru yigeze amavuga namubaze ko wari uhari bimeze bitatu umuntu yahunga gukwe ntawe nta makuru
bishoboka gute ko ku musozi wose habura umuntu byibuze umuvugo ati ndabizi barayirubunda hariya bagenda buri wese anyura ukwe amatati ni kamera mutandukana mu ariko bibaye ngombwa ko abantu bahunga bakihisha buri wese abunda habonye hashobora kumuramira ariko nta muntu w'inyamirama na nubu wari wagira icyo akubwira bose bakubwira ko batabizi
ngo harimo abo mu miryango nakubwiye hari abo kwa data wacu batigeze banahunga hariho abahunze nta n'umwe ukubwira amakuru
abo ngabo bo mu muryango wa Karemera bavandimwe be bakiriho bagituye ahahoze ari setori ya Nyamirama bumva kino kiganiro agasaro kaburaga kimwe n'abandi baturage bose bari bahari muri 94 ndabatabaje kandi ndabasaba kudufasha kugira ngo dufashe turi kumana ibya bitaravuzwe mu gihe cya gacaca ijwi rya Amerika ntabwo ari gacaca n'ikiganiro kirema imitima gifasha abanyarwanda gukundana ariko bubaka amateka nyayo umuntu waba aramenye amakuru y'uwo muryango wa Karemera n'umufasha we Mukandori n'abana babo kuva kuri Muvunyi kugeza kuri Ndaruhutse na Uwimana ndetse na Kanziga na Musabyimana akaba azi niba barahungiye muri Tanzania cyangwa se niba baramanutse hepfo bajya za Bugesera uwamenya amakuru yadufasha kaduha no kwijwi rya Amerika kugira ngo dufashe umwana wabo rukumbi usigaye mu Rwanda Jean Paul Turikumana kugira ngo nawe tumufashe ashobore kubona amakuru ku muryango we mbaye mbashimiye none Turikumana buri gihe mbari mu mutima mbakomeza kandi ntabwo narimwe njya mvuga abo nshakisha nk'abatakiriho mbavuga nk'abariho none uyu muryango wawe abadi ho batwumva muri kano kanya niba bahari niki ushaka kubabwira kindi gikubiye mu byo wabwiye ariko ni wa muntu utantanga kugira ngo umuntu ambwire ikintu abwira abashaka gushakisha ababwire ikintu afite ku mutima y'imyaka yose 33 ishize kuwa 1992 utandukanye na bujya ku rugamba ukaba utaze makuru yabo babwira icyo ushaka kubabwira mbere yuko dusoza ikiganiro ibindi uzabindekera
nta kirenze kuba nabona umuryango nkumbuye umuryango nkumbuye papa na mama barumuna banjye n'abasisi banjye nababwira ko urumva imyaka ngezemo ndakuze nanashaka umugore kubyara n'abana bane nawe yitabye Imana 2017 ndahondera abana abuze ukureba barabategereje abatababereye banyirashenge na base babo barabategereje baza bakabona mfite umuryango ariko urumva si ndi papa nk'iyi mama ndi umupfakazi benshi yaranshaririye
komera Jean Paul Turikumana uri umugabo muryango amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ariko ibikomere byawe ndabyumva intimba ufite ndayumva ariko n'ukwizera ufite ko kuba utaracitse intege ibyo birometero byose wagenze uzenguruka u Rwanda ushakisha ababyeyi
no kubana n'ubudahwema gusubira Nyamirama kugira ngo umenye amakuru yabo uzakomeze nanjye guhera uyu munsi ndatangiye kugufasha kugira ngo turebere hamwe uko twakubonera umuryango. Ndagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima kuba warategereje igihe kirekire kandi nkwizeze yuko ikiganiro agaseruka buraga muri kumwe ahasigaye Imana nibidufashamo uyitegereze wizeye umuryango wawe uzawubona.
Sinabona icyo nkumbwira gusa Imana izaguha umugisha. Uri intwari, ntawe intwari ntawe nabona ihuza abantu, ihuza imiryango, ihuza inshuti, ibihugu byose. Kurikirana ikiganiro cyawe kandi buri gihe cyose cyose nanjye inkunga wanyoneraho niteguye kuyitanga ishoboka iyo ari yo yose naba nshoboka.
Urakoze cyane, ndagushimiye, igira amahoro y'Imana.
Nawe yahorane.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe rero muzakabona.
Hashize imyaka 28 Uwizeyimana Vincent yaratuye mu cyahoze ari komine Gafunzo muri prefecture ya Cyangugu, akagira mukuru we Ngira ababyeyi Sisiani. Kuva mwaka w'1994 baraburanye, atuye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Muyira, akagari ka Nyamure, umudugudu wa Kanyundo. Ari mu kiganiro agasaro ka Buraga amushaka
cyane rwose. Nshimye Imana, nshimye Imana. No kuvuga ngo ikiganiro cyanyu cy'ijwi ry'Amerika nacyumvishe umwaka ashize mu kwezi kwa kabiri, numva gifasha abantu, nanjye gisanga mfite ikibazo cyanjye na bagenzi banjye. Ndavuga ati iki kiganiro ubwo cyumvise ko numva kiri gufasha abantu byagi geramo gute ndahangayika kubw'umuvandimwe wanjye mukuru wanjye twaguranye kuva 94. Ariko numvise ikiganiro ndavuga ati igisubizo cyaba ari iki ngiki.
Yego.
Nuko rero nababwiye ko nitwizeye Imana Vesa. Nubwo ntuye mu majyepfo ariko kavukire ni iburengerazuba mu cyari prefecture ya Cyangugu komine ya Gafunzo.
Yego.
Kagira mukuru wanjye witwa Ngira Sisiani, waburanye 94 mu 2012. Kubona telefone ye turavugana ambwira ko aba Congo Brazzaville. Kuva icyo gihe telefone ye twavuganye inshuro ebyiri kuva muri uwo mwaka, nyuma yaho ntabwo twongeye kuvugana kugeza n'uyu munsi. Niyo nimero nyicishamo nkayihamagara nkumva umuntu yitabye, siwe akambwira ngo ari Komari Bukavu ari Uvira. Ese byaranyobeye.
Urambwira yuko mu mwaka 2012 mwaravuganaga ari muri Congo Brazzaville.
Yego.
Icyo gihe se muvugana yakubwiye ko yakoraga iki, yari mu nkambi y'impunzi, yakubwiraga ko ari hehe nyirizina?
Nukuvuga ngo aho yambwiye ari ntabwo mbibuka izina. Ariko we twaraganiriye ambwira kwaba Brazzaville agace niko ndibuka. Ariko noneho ubwo nkomeza gushaka nyuma nyine telefone ye yitabwa n'abandi bantu, we naramubuze nkomeza gushakisha nkabaza amakuru. Noneho ubu aho nanjye mbandikiye kugira ngo mumfashe mbona igihe kirakirekire, ariko nanjye nticaye. Ubu ejo bundi muri iki cyumweru turi gusoza,
yego,
nje kumenya amakuru yuko ari ahantu bitwa Orongo.
Aha.
Orongo ubu ngo ni hari.
Orongo ni mu majyaruguru ya Congo,
kandi kwa ngo ni hari rwose
umuntu twavuganye yambwiye ko ari ho ari kuko hari indi nomero nabonye iri imbari ofeka matina yose niko yibuka ariko nimero y'uwo muntu we ndayifite twaravuganye ambwira ko yakurikiranye amenya ko amakuru y'ahantu areka ahantu yitwa Orongo.
Ntabwo yaguhaye nimero ye aho ari aho ngaho Orongo,
ni ukuvuga ngo nimero z'abantu baho ngo yarazifite ku gapapuro ariko yaragashatse arakabura. Arongera arambwira ati mu gihe runaka nko mu mezi, kuko ngo ni kure y'aho ari, ngo ari mu rugendo, ngo nta nyuma y'ukwezi ashobora kuzava, yarasubiye akashakira nimero z'umuntu waho ahita ampuza n'uwo mukuru wanjye.
Uwo muntu ndumva ari umuntu mwiza uzagufasha kuguhuza na mukuru wawe. Magingo ya se ko numva wateye intambwe ikomeye cyane, nge ndumva nari gushakira mu nkambi z'impunzi z'ibizo ngizo za Kintere nkabaza nimba ari hari, ari kurumva ko wewe wateye intambwe rwose umenya yuko ari Orongo. Ubu suragira ngo tukunganire tumugushakire tumuhamagare, uragira ngo se utegereze uwo mugabo mwavuganye azagufashe aguhuze nawe, tugufashe iki wize Imana?
Murakoze cyane. Nukuba ngo mubikoze neza, uwo muntu wandangiye amakuru ngo araho Kintere mu nkambi ariko arafuye akaba ari Orongo, kumfasha kwanyu ndumva byakwihuta kurusha uwo muntu, kuko nkurikirana iki kiganiro gifasha benshi, mwamfasha yashimisha kurushaho, kuko uwo muntu nawe yampaye icyiza ariko namwe mwamfasha nkuko mumpamagaye.
Tuzagufasha aho ari hose muri Congo Brazzaville, bwuzi neza yuko ariho, nicyo cyangombwa hasigaye no kumugeraho. Ukumugeraho nabyo ntabwo ari ibintu bitinda, nabo tutaza aho bari Imana iradufasha tukabageraho, naho abo tuza aho bariho kubageraho tubanza gukoresha ijwi rya Amerika ryumvikana ku isi hose, badukurikirana kuri internet kuri Y3 akadumu radio atuze wa akadumu com, abungabo bose baradukurikira bakumva ikiganiro Agasaro Kaburaga. Ndahamya ko n'abanyarwanda n'i Congo Brazzaville bari bacyumva, ndetse yuko na ngira babyeyi Shishiane nawe arimo atwumva, akazaba mu bambere bazampamagara ambwira ko ashaka guhura n'umuvandimwe we ari wowe Vincent Uwizeyimana. Ubu ngubu arakumva muri kano kanya, mubwire icyo ushaka kumubwira, muha amakuru yo mu Rwanda, mubwire impamvu nyamukuru tunye mushaka, iki kuri ku mutima?
Murakoze cyane. Gusambanje gushimira Ijwi rya Amerika ryasizeho iki kiganiro gihuza abantu baburanye, kuko turi benshi, ariko Imana ibahe umugisha w'umugejeje muhuza abantu. Nanjye icyo nifuza kumubwira ni mukuru wanjye nkurikira wa papa na mama, niwe mfura nkaba kironda mfura, turamukunda kirenze ibyo, turamukumbuye ari njye ari n'ababyeyi, turacyafite amahirwe kuba tubafite yewe na barumuna bacu. Icyo dukoze cyose turavuga ati twabuze umuvandimwe, yaba twari twumvisha n'ijwi rye tukamenya ko akiriho, kuko amakuru yuko akiriho tuhora tuyumva ariko ntituramubona ntituramwumva. Abaye atwumva rero yakora ibishoboka byose natwe akatumenyesha amakuru, kuko nk'umuryango turamukumbuye, turifuza kumenya amakuru ye cyane. Barumuna be aribo barumuna banjye, ababyeyi bavandimwe, dukeneye kumenya amakuru y'ahantu haherereye. Twifashishije Ijwi rya Amerika iki kiganiro, dufite icyizere yuko tuzamubona.
Icyo cyizere cyanyu ndahamya yuko kizasohozwa vuba. Vincent Uwizeyimana, ngushimire kuba kimwe n'abandi benshi warategereje kugira ngo tukugereho, kugira ngo tuganire. Amakuru duhaye ni meza kandi turaheraho kugira ngo tuyakomerezeho dusohoze ikivi, kugira ngo tuguhuze n'umuvandimwe wawe Shishaningira ababyeyi. Ndagushimiye cyane ro kuba wemeye kuza muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga, kandi ngushimire kuba uri umwe mu bambasaderi b'Ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga. Badukurikira, badukunda, amahoro y'Imana
igabane namwe. Imana ibahe umugisha ku bwitange mugira rwose, ngorano z'Imana zizabagereho.
Agasaro Kaburaga.
Iki ni ikiganiro Agasaro Kaburaga. Nababwiraga Uwizeyimana Vincent yari mu kiganiro ashaka mukuru we, bashaka mukuru we amaze imyaka atazi aho aherereye. Abari ku buhinga bw'ibyuma barimo barambwira ko bamaze kumufatisha, bamaze kumenya aho aherereye. Aho twashakiye ntabwo ariho tumubonye, ariko tumugezeho, bambwiye yuko abonetse. Ndi kumwe na Vincent Uwizeyimana. Vincent Uwizeyimana, uracyategereje kuvugana na mukuru wawe, urahari?
Ndahari, ndabumva.
Komeza utegereze ndebe yuko namuhamagara, bambwiye yuko abonetse.
Alo.
Oui, alo.
Ndabumva.
Ningira ababyeyi Sisiane tuvugana?
Niwe.
Urakoze cyane, uri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika. Ndi kumwe na murumuna wawe Vincent Uwizeyimana, umaze imyaka n'imyaka gushakisha. Yambwiye yuko muherukana muri 1994. Mfite ibyishimo byo kubahuriza muri kano kanya hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika. Vincent, mukuru wawe Sisiane ari hano, ndamubonye ngaho, musuhuze bya bindi wambwiraga ubimubwire, ari hano arakumva.
Urakoze cyane. Uraho Sisiane mukuru wanjye?
Uraho Vincent murumuna wanjye?
Uraho, uraho Ivanishimwe, Ivanishimwe cyane. Ariko ngushimira aba bantu b'Ijwi ry'Amerika bakora ikiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Agasaro Kaburaga kabonetse. None ni ikibazo nkunda kubaza kenshi, ari n'ubonetse n'uwashakaga. Reka mpere kuri wowe Sisiane. Imyaka ishize ari myinshi, imyaka 28 murumuna wawe utamubona, uvu utandukanye n'umuryango wawe, urumva umeze ute?
Ubu ntabwo nabona uburyo mbivuga. Ndikumva meze nk'ubonekerwa. Ariko kubera ko ikiganiro nsanzwe nyumva, ndumva ko ari ibintu bishoboka.
Yego.
Ahubwo icyo nakora cya mbere ni ukubashimira. Venite nshimi Imana n'Ijwi ry'Amerika n'abakozi bose mukorana, ubwitange mugira, muhuza abantu bamwe batabikeka ko binashoboka, ariko twamaze kubona ko bishoboka. Ni impano Imana yabahaye.
Murakoze cyane.
Ubu ibyo Agasaro Kaburaga ntabwo bikiriho, Agasaro kabone.
None Vincent, urakoze cyane Vincent. We wowe nawe ndabikubaza bya byishimo, wambwiraga uzagira umubonye ukumva Ijwi ry'ababyeyi bakamwumva, barumuna be bakamwumva. Nibyo ufite magingo aya?
Yewe, birenze gutya. Komeza ubu ngubu, ni bya bindi abantu basaba Imana bavuga ngo ibyo Imana ikora biratangaje. Bishimye, ndanezerewe, mbese umutima ndumva ukeye, kuko twari dufite ikiniga ubwo ndabivuga n'umuryango, kuko tubivugana umunsi kundi ati muvandimwe umwana wacu twari ababyeyi ati twaramubuze, ariko umutima urakeye. Ndanezerewe ubwo ndabavugira ko nabo bari bunezerwe igihe bari bumvira inkuru ko mvuganye na mukuru wanjye Sisiane n'umwana wabo.
Ndahamya yuko
arabari muri Amerika, arabari muri Afrika y'Epfo, arabari muri Afrika ya ruguru ndetse y'uburasirazuba n'iburengerazuba niyo hagati abantu bose badufashije kugira ngo dukore kino gikorwa na kwiki gikorwa kihuse mu bikorwa twakoze byo guhuza abantu aho dushobora guhuza abantu mu gihe bakishakishwa tukaba tukabageraho byihuse no kubera ubufatanye bwiza dufitanye nabumva ijwi rya Amerika no kubera abakozi benshi babandi ruhande bamfasha gushakisha babishyizeho umwete ariko cyane cyane abo nshimira ni mwebwe mutwizera mukaza hano kugira ngo tubafate mu mugongo tubafashe gushaka abanyu kandi tubahe ibyishimo byo guhura no kongera kugira amahoro ku mutima yo kuba umuryango ndagushimiye rero wowe Vicente wize imana ndagushimiye nawe Sisiane ngira ababyeyi
ninge mbashimiye ninge mbashimiye rwose imana ibungirire bari bahugukisha abantu bahugukisha abantu bamwagite kwitanga mukakora ibyo twabifuzaho byose mukaduhuza imana ibahumugisha cyane
urakoze cyane Sisiane hari icyo wari ugiye kuvuga utarangije
nanjye mwambaje ikibazo ukuntu umeze mu mutima
yego
ariko njye nanjye ngira amatsiko yo kumenya ukuntu igitekerezo cyabajemo mwarabirose ni imana yaje yabonekera antuka abantu bose babifuriza amahoro y'imana n'imigisha myinshi mwakoze ibintu byinshi abantu barabyemera bose mubane n'imana ibongere
urakoze cyane Sisiane igitekerezo ukuntu cyatujemo ndahamya yuko hari n'abantu benshi babyibaza bati ibi bintu byaje gute habaye igihe kirekire kuva ijwi ry'Amerika ryatangiye rifite umugambi wo gufasha abanyarwanda bari baratandukanye n'ababukongera guhura byari mu bihe by'intambara mu bihe by'amajyi ariko nyuma y'imyaka hafi 25 icyo gikorwa kitakibaho ngeze ku ijwi ry'Amerika nashatse ikintu cyafasha abanyarwanda gukomeza kwigiramo umutima utuje ngasanga ikintu kibahungabanya cyane nuko benshi baba barabuze abana babo barabuze ababyeyi barabuze abavandimwe ntibamenya aho bari bagahora bahangayitse nshaka ikintu cyabagarurira kwizera cyabagarurira amahoro ku mutima nsanga kubashakira babo babuze aricyo gikorwa nanjye natanga ho umusanzu wo kubaka u Rwanda wo kubaka imitima y'abanyarwanda hanyuma bayintegeka rero ku ijwi rya Amerika banyemerera yuko icyo kiganiro nagikora kandi bampa uburyo buhagijwe kugira ngo nshobore kubigeraho ahasigaye n'umutima umfasha kubikora n'urukundo rutuma mbikora nimebwe rutuma mbikora nguko igitekerezo cyaje n'igitekerezo cy'Imana mu bantu
twabantu ntacyo twabahemba ibihembo n'iby'Imana
murakoze cyane ngaho rero ndabashimiye cyane mwari hano mu kiganiro agasaro ku ijwi ry'Amerika Sisiane ngira ababyeyi urumwe mu bantu ba mbere tubonye nyuma y'iminota 45 gusa ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye
muduhuze
agasaro kaburaga
umuntu watandukanye n'umuryango we muri 94 ukaba umubonye nyuma y'imyaka 28 nahise mpamagara mu ntara y'uburengerazuba kugira ngo iyo nkuru nziza nyibwira ababyeyi be uwo nabonye bwa mbere ni mama we
ndakumbira neza rero nuko mana yanjye mbwira nuko kuvuze wize imana Vicente mbwira nuko
wize imana Vicente n'ubu muhungu wawe noneho na Sisiane ndamufite hano Sisiane ngira ababyeyi n'umuhungu wawe uwimfura nagira ngo ubwire yuko namukoneye
urakagira imana ngaho nyine mbwira ngaho se mumbe tuvugana
nguyu hano aragusuhuza Sisiane nguyu mama wawe musuhuze
mumbe tuvugana no kayihoraho uragahora ku
mama
karame
ni Sisiane muvugana
yewe ndikumva ukagira imana we ndikumva
Ninge ntushidikanye icyo kiganiro bari kukubwira agasaro kaburaga ni ikiganiro kimaze guhuza abantu benshi cyane ni nk'ikiganiro Imana yahaye abantu cyane cyane abanyarwanda baburanye n'ababo
yego
ubwo nanjye bampamagaye bambwira ko muri umuntu wanjye Vicente ntari we wakomeje gushakisha uwo munyamakuru uhamagaye yitwa Venuste Nshimimana nge mwita nkaho ari nk'umuhanuzi ni nk'intumwa Imana yohereje ubu tuvugana nge mutima sinzi ukuri kumva meze mu mutima ndanezerewe nyine ntabwo turi kurebana ariko ndiho namwe menye ko muriho ariko turabikesha nyine ijwi rya Amerika n'abo banyamakuru bitanga buri munsi n'umurimo ukomeye bakora ariko none se umuryango wose
urahari
ariko turi kubyemera ko umunyamakuru ibyakoze bishoboka mama uremera ko ibyo umunyamakuru akoze bishoboka
mana we nongeye kukumvaho
yo na papa ra
ewe
mama
reka nze mukwane muvugane
ego
hey ako sanisi
niwe rwose papa
yafumbe
hey
ewe
niwe ndabumva
ewe
papa
ari kuri sisiyane
eh sisiyangira bye
akuri buri
muzee disisiyane ni umuhungu wawe ni mfura yawe uyu ni Venuste Nshimimana ku ijwi rya Amerika rwose muhuye muganira iyo ni mfura yawe sisiyane ngira ababyeyi mukanya na muhaye na Vincent uwize Imana baravugana hanyuma rero mpitamo no guhamagara ahungaho kugira ngo mwivuganire akanukanya rwose niwe numuhungu wawe najya nkubaze uko wumva umeze kugira ngo mbareke mukanya muvugane iminota mikeya ariko banze mumbwire uko umeze muze urumva umeze ute ko uvuganye numuhungu wawe
yewe
karame
kugira ngo ukubwire magambo make
yego
kugira ngo ukubwire magambo make
yego
ndanye zirewe ndumukonde vugana ko
oh
ugandire n'icyo mama wawe
yewe
karame
Bravo.
Bravo.
Uramenye.
Uninde ni
Oui.
Ni Galkani?
Ya niwe.
Yakora Galkani.
Yese. Ai ko
Ya.
Niko Sisiyane nagira ngo umunyemerere kimwe n'abandi bavandimwe bawe umunyemerere mbasezereho hanyuma mujye mu gikari muganire mwenyine jewe ntahari umurimo wanjye nk'umunyamakuru w'ikiganiro Agasaro Kabura gakuzwe bya Amerika urarangiye Sisiyane rero ngaho
komeza ntagurangiye uracyakomeza n'abandi barabakeneye rwose
yego ngaho rero ugira umunsi mwiza kandi ugira ibyishimo bisesuye mu muryango wawe
ubwo ntago nabona buryo mbivuga
ngaho rero
murakoze rwose
Agasaro Kaburaga karabonetse
ni hano dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi nongere mbwira abashaka kuza mu kiganiro nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo ku muntu mushakisha ni 001 202 743 4 6 nongere nyisubiremo 001 202 743 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimimana
Kaburaga karabonetse Spora, la fugana, qui sui di America, Agasaro.